Nzambe apambolia.
Mami Lela, Jean Malika Samba, Sampengo, Papi Mbomae.
Tangoza malamu, oh 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 dear. Tangoza na mosala kitoko, dako kitoko. Kolate malamu, banana yoke la si kitoko. Konvoitize banda kande wana.